Kuna wengi usojua walokata punzi za upuwa. Na mwingine kesha lazwa, mwana kafa kizaliwa. Shukuru we maulana, medaliwa. Ashe ole, ye baba. Ashe ole, tengishon. Asante sana baba. Tita toka kukusibu, papa mtukufu.
Records.